njagala gwe omukwano njagala gwe anze njagala gwe omukwano njagala gwe baby ze njagala gwe omukwano njagala gwe anze njagala gwe omukwano njagala gwe Yegwonchakaza baby gwovimbisa emisana nechilo mukwano bambisa jusa nze njagala gwe bomu mwana muwala nakusanga kuchide mbalala wankuba kufa mutima nochusa njagala gwe baby sili wakana sili kulekelelo mukwano gwe kujaganya nze njagala gwe bomu every night never zakatondo you anti all of might mukama gwe sinza every night Njagala gwe, omukwano njagala gwe, anze njagala gwe, omukwano njagala gwe, baby ze njagala gwe, omukwano njagala gwe, anze njagala gwe, omukwano njagala gwe, wamala muzena, love wampunza, baby my sweetie my sherry, leka nkutwala ofumbe. Ofumbe, You are my princess, only wango ndeka matide Kababa balala silikuta Onyumiro yogela, wenkula bonchusa nentunula Sagala nkukabye, sagala nkunyize Njagala gwe, omukwano njagala gwe, anze njagala gwe, omukwano njagala gwe, baby ze njagala gwe, omukwano njagala gwe, anze njagala gwe, omukwano njagala gwe. Wankuba kufa mutima nochusa Njagala gwe baby sili wakana Sili kulekelelo mukwano gwe kujaganya Ze njagala gwe bomu every night Never zakatondo you anti all of might Mukama gwe sinza every night Onyumiro yogela Wenkula bonchusa nentunula Sagala kukabye Sagala
It's fine.